City Bills. Bantu Swag, sambaza upendo right now. My number one Haikai, Haikai then kutoka kwenye zero. Now I am still the hero. Kilometa nyingi, azini choshi navyo focus. Miss Choki, nazo stamina zam jeshi, nuinde kwa manati. Unipati, nuinde kwa mkuki. Unipati, nuinde kwa risasi. Unipati, mtana kuna deal. Deal, mademu wana uza mwel. Mwel, wapate kulipa bill. Hapa kazi juu ya kazi. Kazi, tunapigia miti kazi. Kazi, ya tuna wasi. Wasi, on jam, sisi mko. Mko, patamu wa mko. Mko, kidume. Toto kiume, jitume kidume. Cheka usinune.
Amen. Hime.
Miaka loko ni pap.
Hime.
Buyaka.
Hime.
Miaka loko ni pap.
Hime.
Ya.
Hime.
Nyamado, 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 nyamado. Go mziki so maneno, mziki ni vitendo. Na shanga mnajiita makomando. Kumbe kwenye mziki, kumbe ndiyo bado. Na chapa marapa wanakosa la kufata. Easy level wezi fata. Mina zima zangu data. Mindo nembo ya mta. Nimeteka kila kona. Kwa skendo zimeja. Kwa kurapu wananita buta. Usunguze umoto. Unanguza watoto. Mtaani tumbo joto. Mini fimbo, mini moto. Hey, mina chapa tu watoto. Mina wapa mkongoto. Niko fast aka upepo. Mina waka kama moto. Usipime we, utaunguzwa. Usiguse we, utaungua. Usipime we, utaunguzwa. Usipime we, utaungua.
Hime.
Nyaka loko ni pap.
Hime.
Buyaka.
There is nobody here. P1 International. Put a post in the street. Took on a update three. Say
machine.
Ra.
Pum pum tunaua wote. Wote. Loco. Mr. Bond Danger.
Ra.